lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekityo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekityo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula wane ebizibu byombikumalira ne bwe kiba kitagisa kyentutula nkikolera juzi wangamba sasa mukatidde mu ddwaliro bagalaza bujjanjabi ne nzikwata wayita mbale baza bange byo ku mulimu ne muyiizanga omusajja naye nga bakube kunjawula tonyega tonyega esharabadelone esharabadelone yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula nsonga nkoba nnyo okulaba nga nkusanza katete ne nkagulira enkoko ne njiwula kasimu ne nkakuwa nkubirengako wona woboyagalidde nga bakubye okunjawula onjuliza nkyajulize bankugambye nkya oke vigira nti kikyala wanti kolawo nti waine nti yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula nekisinga okunama nagalako awo ebyokunywa nembigula emmere ne baleeta omwenge n'obunzikitirya kwanze bakuwa ekyoyagala loogi nensasula kyokka olwatuka mundambu nde mulwadde obonakubana mulwadde oke kyakikyakikyakikyakikyakikyakikyakikya nti kyalawa nti waine nti kolawo nti yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula olimba lwaki tonjawula yekikyo lwaki tonjawula gwe baby lwaki tonjawula
Creation group again forever and ever. Mudango ni magalagana nyakukamuje.